something different.
Sega West Music!
Zandy
Music. It's your boy Foxy182.
Pablo!
Hey, Pablo!
One of us at all!
I got your back, man.
Yo, what the cozy as the 80 money, eh? 80 money, yo, what the cozy as the 80 money, eh? 80 money, Matako, Yako, Yalina, Mashave. Yalina, Masha, Matako, Yako, Yalina, Mashave. Yalina, Masha, yo, what the cozy as the 80 money, eh? 80 money, yo, what the cozy as the 80 money, eh? 80 money, Matako, Yako, Yalina, Mashave. Pastongenewa na madimoni nga uyenda monga utopola kaya pali iwe nga lipresi nga tirovola diwa mushe mami wa machimo walengisa yoma pskrembela nyimbo na dizmo matako yako muli vanila miukiti na chakule nashivele chisufu na vachikwela wafuntika ine mwana wa sarai pali iwe na bluwa yose sarai galo matako yako ya tioba kazuwa walengisa wa mkawe ni kuone kachikuwa wawasi hachi monumenti backside yako ina mufumenti. Wawasi hachi monumenti, backside yako ina mufumenti.
Backside yako ina mufumenti.
Yo bata kosi asi eti moni, eh. Eti moni, yo bata kosi asi eti moni, eh. Eti moni, matako yako yalina mashave. Yalina masha, matako yako yalina mashave. Yalina masha, yo bata kosi asi eti moni, eh. Eti moni, yo bata kosi asi.
Unipasa sinikala aidio kulipe iwe ningalivinge aidio chifukwa love ni wabidi wachitatu ama yasha cheti mbili mbili. The baby girl come close apumbuka kwete teo katifuni kupanga family ufuna unisia mumisozi love kulipe iwe ningozi matako yako yalina mashave batikwele batisie te wangabe chifukwa iwe na ine ni forever mugabe. Baby girl come near chikwendi chako chinifa kate mugia pavitu vili pose umangala sensia no wanda temu life is in his akakusia.
You put a cosi as the demon, yeah. Demon, you put a cosi as the demon. You put a cosi as the demon, yeah. Demon, you put a cosi as the demon, yeah. Demon, Matako yako yalina mashave. Yalina masha, Matako yako yalina mashave. Yalina masha, you put a cosi as the demon, yeah.
Na mboka nguwa na kupempela chika pita niga niza choku tondela chika pita monga kuriwea totela elo chika pita maniga ziva sonjela apa baby nye umisha fye walai uziva na kuziva chiva pondo ni walai teti mbepe na tema kofe numa iyo ine aseti baby enuma hell no na mbela chape blonde beti chita baby izi mfati soni walenge sabaluba na vene john walenge sabangene lamo different john
kosi asi eti moni. Demon, you put the cosi as the demon, yeah. Demon, Matako yako yalina mashave. Yalina masha, Matako yako yalina mashave. Yalina masha.
FOXT. Here, Pablo. I got you.
ZandyMusicBlog.co.